نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يزقاب لأنكم تسلام تيامي دالمي يمي الله سبحانه وتعالى قدب أساسهم باتوا منهم ودي تتو قنبلا نزمينيزي تتو قنبلا نزنتزولي زداتو zimene zingathandizile kutukula imani yathu kupititsa patsogolo chikhulupiriro chimene tili nacho, dini imene tili nayo, takwa imene Allah subhanahu wa ta'ala anatidalitsa nayo. Ndipo lachitatu nalilonse timakhala tikukambirana nkhani zokhudzana ndi minda yachikondi. Tikamaneza minda yachikondi, kuna nthawi zanena kuti kodi ndikuti kumene tingapeze chikondi cha Allah subhanahu wa ta'ala, kodi tikufunika tigwirizane ndi anthu ati amene angatipangise ifeyo kuti tikhale ogwirizana, tikhale osamalitsa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Lero kwambiri tiyang'ana za ulusi wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikudziwa ti mtumiki sallallahu alaihi wasallam alanongosola zinthu zosiyanasiyana mamaka muzizindikiro za kiyama, komanso munthawi yake adalongosola zimene zisachitike mtsogolo mwake munthawi imene tili ino. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam analongosola zina ndi zina zimene tingamadutse mwa mnyengo ino munthawi ino pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam atesali ndife. Ndiye anali atawalongosolera masahaba radhiyallahu anhum za mmene idzakhalire nyengo ino kuti aya kulaku nthawi ikubwera muzaona izi, muzamva izi, muzadabwa izi, muzadzimuka ndi izi. So zonse mtumiki sallallahu alaihi wasallam analongosola. Ndiye mwa izina zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam analongosola ndi zimene tifotokozerane pano inshallah. Ndiye tetiyeni tichele khutu tikhale limodzi, tisasunthe kuti timvere mwachidwi kuti kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adatilosera zoti bwanji. Olemezeka Udhaifa radhiyallahu anhu afotokozerana kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adatifotokozera mahadithu kwana awindi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatidziwitsa kuti amana, tikamaneza amana tikhoza kunena kuti kudalilika pachina chake, kapenanso tikhoza kutanthauza kunena kuti kuopa kuyankha mlandu pamaso pa Allah subhanahu wa tanthauza kuti kukhulupirika pachina chake ndi mantha wonena kuti ndikapanda kukhulupirika pa ichi pamawa Allah subhanahu wa ta'ala akandifunsa ndipo ndikasowa choyankha, ndipo ngati ndingasowa choyankha Allah subhanahu wa ta'ala akandipasa chilango, Allah subhanahu wa ta'ala akandipasa mavuto. Ndiye imeneyi imachedwa kuti amana. Ndiye zimenezi mtumiki sallallahu alaihi wasallam akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala adaitsitsa imene iyi katikati mwa mitima ya anthu. Zoyo kuti Allah subhanahu wa ta'ala adakayika kamene kaka mmitima mwathu. Pambuyo pake kuyelela mu kuwala kwa amana, kuwala kwa kalibwe imene lolo chinthu chimene chocho kukhulupirikako anthu azayimvetsa Qurani ndi Sunna molondola. Senza kuti munthu amene angapezeke ndi quality imene, munthu amene angapezeke ndi kalibwe limene lili lokhulupirika pa dini, lokhulupirika pa china chilichonse, umoyo uno wokhudzana ndi dunia komanso umoyo wokhudzana ndi dini, wokhudzana ndi chisilamu chathu, yeti munthu ameneyo azakhala wokwanira kuyimva kulimvetsetsa buku lolemekezeka la Qurani ndi kuyimvetsa tsa Sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam molondola munjira yeniyeni monga mmene zikuyenelekera kuti zinthu ziwirizi uzimvetse. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam pambuyo pake adatiwuza kunena kuti idzafika nthawi yomwe amana imeneyi, amana imeneyi idzachotsedwa pang'ono ndi pang'ono kuchokera mmitima ya anthu. Ndiye ndi chinthu chimene chokhala kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali, chokhala ndi chinthu chimene Allah subhanahu wa ta'ala adatiyika mmitima mwathu, yeti idzafika nthawi mtumiki sallallahu alaihi wasallam akulongosa kuti idzafika nthawi imene amana kukhulupirika kumene kuku yeti kudzachotsedwa pang'ono ndi pang'ono kudzatha anthu sadzakhala nawo, anthu sadzakhala nalonso khalidwe limene iliyani. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti munthu adzagona ndi kudzuka ndipo gawo la amana lidzatuluka mu mtima mwake chifukwa chochita zoyipa. Chifukwa choti iyeyo azakhala akuchita zoyipa ndiye tikamene kajaso koopa Allah subhanahu wa ta'ala, koopa kudzayankha pa tsiku la chiweruzo, kukhulupirika kuku Allah subhanahu wa ta'ala adzakunyosa mu mtima mwa munthu ameneyi chifukwa cha machimo amene adzakhala akuchita. Ndiye gawo la amana lidzatuluka mu mtima mwake mu usiku umodzi wokha zomwe zidzachititse kuti iye asainvetse bwino dini ndi kunyala nyanza kukwaniritsa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala ndi kulemekeza maufulo a anthu ena amene ali akapola Allah subhanahu wa ta'ala sizo munthu amene munthuyo akazasuwekera no chimene chikukhulupilika akuku ndiyoti padini munthu amene adzakhala ofoka kwambiri ndipo zidzachititsa kuti iyeyo ayambe kutsutsana ndi kusalabadila malamulo Allah subhanahu wa ta'ala sino ngati sakulabadila malamulo Allah subhanahu wa ta'ala amene kwa iyeyo ndikokakamizidwa kuti atsatire ndiye kuli bwanji masunna mtumiki wathu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tui sallallahu alaihi wasallam anena kuti anthu adzadzuka mʼbanda kucha akuchitirana pakati pawo sinza kuti akuchitirana zinthu zosiyanasiyana pa nthawiyo kudzanenedwa kuti mfuko lakuti ndi lakuti muli munthu amene ali ndi khalidwe sinza kuti anthu mwina tiyelekeze pazakhala kupasana maudindo osiyanasiyana ndiye anthu azakambirana iye komatu kufuko lauje kubanja lauje kuli munthu amene ali ndi khalidwe labwino munthu wakuti 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 munthu muli munthu amene ali ndi khalidwe la amana amene ali ndi khalidwe lokhulupirika amene ndi wokhulupirika ndipo kudzanenedwa za munthu wina kuti ndi wanzeru chotani wina adzafunsa mkatikati mmene mokambira namu ndiye wina adzafunsa okay mukutero mutipali munthu wodalilika muli munthu wodalilika ufamili imene kubanja limene chabwino ndi wanzeru chotani nanka chabwino nanka ndi wochenjera motani chabwino nanka ndi wokhonza motani nzeru zake ndi zotani koma mtima wa munthu woteloyo sudzakhala ndi imani yofanana ndi kanjeli kampiri ndi akunena kuti iye ndiye munthu amene adzatengedwa kuti ndi wokhulupirika chonchoyo imani yake chikhulupiriro mwa chikhulupiriro chake mwa iye idzakhala chocheperatu ngati kamjeli kampiri kose kocheperapo simbacheni pa kanjeli kampiri ndiye tikuzindikira pamenepa tikumvetsetsa pamenepa komanso kuphunzirapo kunena kuti nthawi pakhalekhale imani idzachoka dini idzachoka pang'ono ndi pang'ono tikuziona mezi kuchitikira masiku ano pamene akubwera maulama osiyanasiyana ongodzimatsauka pamene anthu akusaka ilimu yawo maphunziro awo mmasocial media kuti ndichani chimene akupeza mmalongati amenewo kupatula chiwonongeko sitikudziwa munthu amene akutiphunzisa koma yeti tikutha kumukhulupirira tikutha kuphunzira zinthu zimene zili zolakwika zinthu zimene sizikufunika kudini yeti ndiye tikumazichita zimenezi then awona anthu amene akutsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala kulemekeza sunna ya mtumishi sallallahu alaihi wasallam tikuwatenga anthu ngati anthu amenewo kuti ndi anthu abidia ndi anthu asokoneza ndi anthu osachita bwino pa dini koma yedi chonsecho amene uli ndi vuto utakhala iwe ifo munthu amene iwe ukumunyozayo ndi amene wakayiphunzira dini anakakhala pansi ndikuphunzitsidwa ndi anthu osiyanasiyana pomwe iwe wakaphunzira dini ayo kuchokera pa intaneti kuchokera pa social media pamene sikumudziwa ngakhale ustaz amene akuphunzitsa pameneponyo umutsatira bwanji utsatira bwanji tizindikire lina kuti social media yabwera ndipo 90% ya iyo ndikudzawononga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ngakhale cholinga gol imene anapangira zimenezi opanga amene anapangira zimenezi kani ma TV kani mafoni kani machani social media yolinga chake ndikufuna kuwasokoneza anthu tangu linga lilani nokha ndi nthawi ndi nthawi yayikulu bwanji imene mmakhala pansi ndikuswali malaka angapo imene mmakhala pansi ndikuwerenga bukhu lolemekezeka la Qurani kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala opanga dhikiri kuwerenga ma subhanallah nyanka ndi nthawi yanji imene mmadzipatsa nokha yokhala pa WhatsApp yokhala mma social media timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti alichotsere nyasi ngati zimenezi Allah subhanahu wa ta'ala azichotse zoyipa ngati zimenezi ndimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kuthekera kuti titetezeke kuma fitina ngati amenewo.